indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe nosiphamandla Gwinta umhlobo wenene FM.
Iza kuvalwa namhlanje ingqungquthela ye-BRICS ngusihlalo umongameli uCyril Ramaphosa. Ingozi kubi imasiphinde sipoti isemphulamphuli. Usihlalo wengqungquthela ye-BRICS yeshumi elinesihlanu umongameli uCyril Ramaphosa uza kuyivala indibano yeliqonga ekusukulwayo lwesithathu namhlanje esentini eRhawutini. Kanti ibhunga lezoshishino kwi-BRICS lenze iziphakamiso eziliqela kwingxelo yalonyaka. Injongo kukuphucula nangakumbi ubudlelwane bezoqoqosho phakathi kwamazwe e-BRICS kule minyaka elishumizayo. Elibhunga lithembise ngokukhuthaza urhwebo notyalo-mali kuwo onke amacandelo aza kuba negalelo kulungelelwaniso lwezorhwebo olukhululekileyo neentshukumo zorhwebo eziquka wonke ubani. Usihlalo woMzantsi Afrika kwibhunga lezoshishino le-BRICS ngubusi Mabuza.
We believe that we haven't even made a dent in terms of our market share in those economies. So the discussion on trade into the BRICS nations in agribusiness has been fantastic. Energy solutions inbound into the country and into the continent. We have nations that have the technologies, both the renewable and the old technologies, but we want the investment here because this is where the supply deficit is being experienced and is hitting us.
Uthi bakholelwa ukuba abakenzi imiqela kwisabelo sabo semali kwezinkqubo zoqoqosho zalamazwe ngoko iyakhuthaza ingxoxo engorhwebo kumazwe e-BRICS kushishino lwezolimo, isisombululo kwezamandla kweli nakwilizwekazi ye-Afrika nezobuchwepheshe. Liza kuthathisa ngale ntsasa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Meyiwa wadutyulwa wabulawa ngo-Okthobha ka-2014 ekwikhaya lemvumi uKelly Khumalo Force Lawrence kwimpuma yeRhawuti. Amagqwetha aphinde aphakamisa ukuba kwatshintshatshintshwa izinto kwindawo yexhwayelo ngaphambi kokufika kwabenkonzo yophando nzulu. Ipolisa uThobeka Mhlahlo libuzwe ukuba lafumana njani ikhoba lembumbulo elingazange lifunyanwe ngamapolisa efike kuqala. Ngethuba uMhlahlo exinwa ngemibuzo ligqwetha uZandile Msholololo akakwazanga ukuphendula ekubeni kwatshintshatshintshwa izinto kwindawo yexhwayelo njengoko yayishiywe nje ngamapolisa.
Did you receive the report that there is a person by the name of Mr. Khumalo who was at some stage after the incident left in control of the house and left with the keys?
I never received such a report, my lord.
I'm not saying you are the one who gave the keys. I'm not saying that you know the knowledge of Mr. Khumalo. I am saying if a person is left in control of the house without the presence of the police, there is a possibility that that person can interfere, place or remove the exhibits inside the house. There is a possibility.
No comment on that.
Good answer.
Umphathiswa okhuseleko loluntu eMpumalanga uVusi Shongwe uvakalise inkxalabo ngokwanda kwenani lamagosa omiselo-mthetho abanjelwa izenzo zolwaphulo-mthetho eziquka ukuphanga izithuthi ezihambisa imali kweli phondo. Ngamapolisa amane abanjiweyo sithetha nje ngamatyala okuphanga izithuthi ezihambisa imali aquka igosa lendlela lasembombela elinama-29 eminyaka yobudala uKhanyisile Nyalunga obanjwe kwinyanga epheleleyo etyholwa ngokuncedisa abantu abaphanga isithuthi semali. Ushongwe uthi kukunyoluka ukubangela ukuba amagosa omiselo-mthetho azibana kanye nezenzo zolwaphulo-mthetho.
Iyasicasula ukuthi amaphoyisa ayahola. Amaphoyisa nje ku-flying squad akulezinga leli abakilo labo, akekho ngaphansi kwa-sergeant. So angeke ke sisho ukuthi i-lifestyle, angeke sisho ukuthi yini ngaphandle nje kokuthi ba-greedy ngesilungu.
Ukuzisonga indaba zale iyure nalinqaku ebelinkqenkqeza phambili kuzo usihlalo wengqungquthela ye-BRICS yeshumi elinesihlanu umongameli uCyril Ramaphosa uza kuyivala indibano yeliqonga ekusukulwayo lwesithathu namhlanje sentin eRhawutini. Sizibambi apho iindaba zale iyure, ndibuya nezinye ngentsimbi yethoba kwiindaba zomhlobo yenene FM. Ndingusiphamandla Gwinta, hlala umhle njalo umhlobo.